Blog Talk Radio.
Hamwe na korera ndetse na irari iby'ubutegetsi kuva mu kwakira 90 gahugu kanjye gahugu keza ucura imiboro ucura umwijima rwandu hinduka sibaniro ry'ibisazi muri burende haguye benshi no ku mirenge hirya no hino na kahe gasozi niye minga hatumvikaniye urwa mu rw'imbunda zuba ry'amahoro zarasa ryohori nambara 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 uragapfusha urakavuga ishyanga uragatsindwa narinuye Kigali nziza nahunze Kigali y'umuriro winye ndi bokoboko na narori nyuma aburuhukiro nigeze mbona muri burende na karubanda yamaswa muntu narayizinutswe kwica kwiba kugambanirana nyamara nzanye umuganda wo gusana amahoro naraye ndose ndabyizoze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u Rwanda ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye Rwanda rwiza Rwanda nukarire nguhogore Rwanda rwiza bakanyarwanda
Arakoze cyane Masabo Nyangezi ati intambara yadushumurije amashitani y'amoko yose ati ay'ubusambo ay'ubujura ndetse n'ibikorwa bibi binyuranye tumushimire rero ariko ararangiza agira ati Rwanda rwiza Rwanda rwa kanyarwanda mpure bisobanura yuko nubwo ayo mashitani ya za DMA yagiye asanga amashitani ya za MNDCDR ntiyamwe impuzamugambi ayo mashitani azashyira arekura u Rwanda rwa kanyarwanda rwongera uru Rwanda shuti yo muduteze amatwi muri humumva radio ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa 10:36 z'amanywa isaha ya Washington DC tukagira saa 4:36 isaha z'i Paris Bruxelles n'ahandi mu Burayi bwo hagati tukagira na saa 3:36 isaha yo mu Bwongereza isaha ya London tukagira na saa 5:36 isaha z'iwacu Kigali kuri uno wa kabiri tariki ya 24 Mata umwaka w'2018 tugiye kubagezaho ikiganiro twabateguriye Giti Major Théogène Rutayomba DMA mu kwigamba ubwicanyi no mu kubeshya nyito ndende yacyo nayo yajya gusa gutyo turagira tuti Giti Major Théogène Rutayomba yigambye ubwicanyi bitera bamwe bitwenge ariko binashavuza cyane abatagira ingano muri kino kiganiro muri kumwe nange Joseph Ngarambe nkaba ndi kumwe kandi na mugenzi wanjye dukunda kuba turi kumwe muri kino kiganiro Jonathan Musonera umunyabanga mukuru wungirije w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement ariko ubwo ndagira ngo nibutse ko na perezida wa komite nkuru komite executive ya Rwanda Truth Commission komisiyo ukuri Rwanda Jonathan Musonera niba uri hunyumva nagira ngo ufate mikro rwose usuhuze inshuti za radishakwe
urakoze Jonathan ndakumva neza urankumva neza
Jonathan
urakoze Bwana Joseph reka mbanze ngusuhuze wowe wabashije kudutegurira iki kiganiro muri ibi bihe twari tugikomeza igihe cy'icyunamo tukaba twari twarahagaritse radio mu by'ukuri kubera muri ibi bihe by'icyunamo ngushimire rero uyu mwanya wateguye kugira ngo tugaruke mu biganiro dusubukure mu by'ukuri ibiganiro bikomeye ndetse tugenda tunareba ibyagiye bivugwa ku maradiyo yandi n'ibyagiye na reaction zagiye zibaho reka rero ngushimire kandi ngusuhuze n'umuryango wawe nsuhuze rero n'abakunzi bacu bari bamaze igihe batatwumva kuri radiyo mu gihe kirenze ibyumweru bibiri mbararika kugira ngo baze bongere dufatanye muri ibi biganiro bikomeye kandi bigerageza kugaragaza ukuri ku mateka yacu no kubyatubayeho kandi ndarika abakunzi bose ndarika ndetse na batumva ururimi kuko bakunda ibiganiro byacu tugenda tubasobanurira ibijyanye n'amateka yacu nkaba rero abadukurikiye mwese mbararitse kandi mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana
urakoze cyane Jonathan giti rero giti komine giti major Théogène Rutayomba wo muri DMR yigambye rwose bikomeye ibyahabereye yivuga ibigwi ndetse anapfobya umurugo w'estro waho abantu bose bahurizaho kuvuga yuko yabaye intwari yitwaye igitwari mu gukumira ibitero bya MLNDCD muri komine ye mu gihe turanye nka za Muhura za Rutare na za n'indi komine yahoze ari ya burugumesitiri Gatete komine Murambi izo zose mu by'ukuri zaranzwe no kwica Abatutsi ku bwinshi ariko rero muri iyo komine ya Giti kuva kera kuva n'intambara yatangira akaba yarakingiye rwose abaturage be bose ndetse akabigisha kutaryana agakora uko ashoboye kose kandi akanabigeraho hagati aho rero tariki ya 12 z'ukwezi kwa kane 2018 ejo bundi Major Théogène Rutayomba yasabye ijambo kuri radiyo itahuka avuga ku bwicanyi bwakorewe abahutu bo muri komine Giti abivuga nyine ku buryo bwe uko abyumva abyifuza ingengabitekerezo ye aho hantu nk'uko maze kubivuga hatari haraguye n'umututsi n'umwe imvugo ya Major Théogène Rutayomba yababaje benshi cyane ariko rero hari n'abo yasekeje bakubita ibitwenge rwose nka Serge Ndayizeye wari uyoboye ikiganiro ndetse na Emmanuel Senga wari umutumirwa we icyo gihe hakurikiyeho ibinyamakuru rwose ndabishimira ibinyamakuru byamaganye iyo myifatire ya Major Théogène Rutayomba ku buryo rwose bunyuranye muri ibyo binyamakuru bavuga cyane cyane Major Théogène Rutayomba birumvikana na Kayumba Nyamwasa Jonathan twagiye tubavuga bombi uraza kwibutsa icyo bapfana noneho nk'ikinyamakuru umunyamakuru cyo ku itariki ya 14 z'ukwa kane 2018 cyaragize kiti Major Théogène Rutayomba ari mu bahekuye icyahoze ari komine Giti none arajijisha ku itariki ya 16 iminsi nyine ishize no kuvuga iminsi ine nyuma y'uko Major Théogène Rutayomba nako avuze ayo mahano ikinyamakuru cya Murindahabi RSP nacyo cyagize kiti ubwicanyi bwo muri Giti Mata Kanama 94 Faustin Kabanza na Emmanuel Senga baravuguruza ibyavuzwe na Major Théogène Rutayomba ahangaha Faustin Kabanza ni umwe mu baturage bakomoka Igiti utuye hano mu Faransa akaba yaraje kuvuga kunyomoza nyine kuvuguruza mu by'uko ibyo bya Rutayomba kandi we yarahibereye byabaye byose ahari ndetse n'uwo nguwo maze kuvuga mu kanya ikinyamakuru umunyamakuru ni cya Tarsisi Semana muri komini hanimbibi na Giti komini ya Muhura nawe azi neza neza ibyahabaye byose kuko ni umuturanyi waho ndetse ariko yanahamagaye n'umugabo witwa Hategekimana Boniface byabaye nawe ahari ukomoka aho ngaho muri Giti nawe anyomoza Rutayomba ikindi kinyamakuru navuga nacyo cyanyomoje bikomeye Rutayomba ndetse kikanasa n'igikwena we na Kayumba Nyamwasa ni ikinyamakuru The Rwandan cyo ku itariki ya 16 z'ukwa kane 2018 bisobanura ko yari ashize gusa iminsi ine Rutayomba avuze ayo mahano icyo kinyamakuru cyaragize kiti ubwicanyi bwo muri Giti ari General Kayumba na Major Rutayomba ninde uvugisha ukuri iyo ni The Rwandan ku itariki ya 16 z'ukwa kane 2018 aho bashyize amajwi ya Rutayomba nyine avuga ukuntu atigeze akandagira muri Giti muri iyo ntambara yose mu gihe tubyibutse twagiye tubivuga kuri radiyo yacu twanaherekera tukikorera kuri radiyo Ihuriro ariko tuza no kubivuga kenshi kuri radiyo Ishakwe twerekana nyine nako dushyiraho amajwi ya Kayumba Nyamwasa avuga ko yari ahari ndetse ko yahaye na Major Rutayomba akamuragiza Sebushumba aho babashije kumubonera akamuragira muri iyo ntambara hose nyine nyuma ngo intambara irangiye bakaza no kumugororera ayo ni amateka se Sebushumba azwi ariko rero utayomba nyine ajya aho ngaho ati se ushumba nuko nyine turi abantu beza turi inkotanyi nziza cyane turi abadiyemayi beza ubundi nta kintu yakoze gusa nta kintu yakoze mu gihe n'amagingo aya ngaya y'abaturage b'amoko yose barimo abatutsi bakivuga bati se bushumba yabaye rwose umuntu w'intangarugero yaturwanyeho birumvikana birumvikana wenda ariko uzageza hagatsindwa na warabyivugira iyo urugamba ruza gutinda nyine noneho ayo mashitani ya za FPR na ko ya za MNDCDR yashobora kumuganza none rero haje amashitani amashitani ya DMI arazarimbura abaturage b'abahutu abaturage b'abahutu batari bagize icyo batwara abatutsi ahubwo nyine bagomba kugororerwa bose hamwe n'ubugumesitiri wabo ariko babarimbura ku bwinshi nk'uko twabibonye mu biganiro bishize Jonathan uruka ko ubwo duheruka na tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu mbere yo kugira ngo tujye muri iriya conference mpuzamahanga ndetse no kwibuka mbere yaho twari twakoze ikiganiro twari twahaye inyito ijya kuvuga gutya tuti giti Judy River na Philip Regents na mwarimu Philip Regents bunze mu ryacu bunze mu rya Rwanda Truth Commission bemera rero bombi genocide yakorewe abahutu kandi rero Jonathan nko kubyibuka muri icyo kiganiro twakoze hari twari dukuye inyandiko yo mu kinyamakuru cyitwa The Golden Mail cyo muri Canada cyarangaga nyine icyo gitabo cya Judy River aho iyo nyandiko yatangaga ubuhamya bw'umuntu wari wibereye igiti witwaga Clement kuntu nyine yabaye inkirira hato akarokoka igihe ndetse umwe mu basirikare be bahinduka icyo gihe ari Lieutenant witwa Mupenzi Jean-Jacques wahakoze ishyano mu gihe ariho mugira amajanja nyine agiye kumwica atangiye kumuhondagura hari umuntu wari wo kwa se w'abatisimu wari waragiye mu nkotanyi waje ati uyu ni wacu bityo ari uko katyo ubwo buhamya bwose rero ntaho buhuriye n'ibyo Theogene Rutayomba yavuze by'amahano agahimba amateka ya giti bikababaza benshi abahakomoka n'abatukomoka ariko bigasetsa basanzwe abasanzwe nyine abasanzwe basangira na za shitani zo muri DMI batazamagara gusa ariho banasangira na zo Jonathan nagira ngo mbere yo gutangira ngo ucire umugani w'Abadage ugira uti nujya gusangira na shitani jya witwaza ikiriko kirekire cyane kugira ngo itakwegere ikagutwika Jonathan ndetse hari n'umugabo wigeze kubicurukura yari ministre w'intebe muri kino gihugu ntuyemo cy'Ubufaransa aho yagize ati ntabwo ugomba gusangira na shitani na rimwe kabure nubwo waba ufite ikiriko kirekire yitwaga Raymond Barre yari umu economist uzwi cyane akaba yigeze kuba ministre w'intebe Jonathan yari ijambo ni ryawe mbere yo kugira ngo twumve aho ayo mahano ya Rutayomba noneho twumve n'ibitwenge aho bitari bikwiye ibintu byababaje abantu benshi cyane ntituzabivuga gusa muri kino kiganiro tuzagera tubigarukaho kuko nta mwanya twabibonera abatwandikiye natwe ubwacu abatwandikiye kwishakwe ni benshi cyane tuzagira igihe cyo gusoma ubutumwa bwabo ubutumwa bwamagana bikomeye cyane Rutayomba ariko bunamagana abakubise ibitwenge mu mwanya wo kumwamagana ijambo ni ryawe Jonathan
urakoze muvandimwe Joseph urakoze kuri incamake utunyuriyemo mu by'ukuri ndagira ngo nsabe abagiye kudukurikira muri iki kiganiro ni ikiganiro gikomeye kandi kirimo n'ibintu bibabaje kuko iyo witegereje ukareba ibiganiro byakorewe kuri radio itahuka nyine aho uyu Major Rutayomba yahamagaraga mu by'ukuri ameze nk'uwanyoye urumogi cyangwa se waje yasaze akavuga ko amagambo nk'ayo yavuze mu by'ukuri ateye ubwoba agaragaza urwango agaragaza mu by'ukuri ahubwo ko bagombye ko abahutu barabishe bose bagashira noneho wakumva abari bari kuri iyo radio n'uyiyoboye baseka ukibaza utese aba bantu barumva ibintu rutayomba avuga bisekeje no guseka n'ikimwaro se harimo ibintu byinshi wibaza kandi noneho mu byukuri wari uzi ko ari abantu wibwiraga ko ari abantu bazi ubwenge batekereza byarambabaje jyewe cyane mu byukuri uretse ko tutari dufite igihe cyo kuvuga ngo tubikoreho ikiganiro twari mu gihe nyine cy'icyunamo tugifite ibintu byinshi byo gukora nagaye bavandimwe bakoresheje ibitwenge bari bakwiye no kubaza ibibazo bikomeye cyane Rutayomba cyangwa se na Serije w'umunyamakuru wumva seka Joseph mu by'ukuri birababaje biteye n'ubwoba nubwo turi bugende tubigarukaho twerekana uko byagiye bikurikirana gusa icyiza nuko bya iki kiganiro cy'uwo munsi cyateyiwe mu gihuru gituma noneho bahaguruka bamwe bahaguruka batangira kwibaza ibi bigambo bya Rutayomba ari naho amaradiyo atandukanye cyangwa se ibinyamakuru bitandukanye byagiye bikoraho ibiganiro cyane rwose dushimire muri Ndahabi ndetse dushimire na
Semana Tarisise
na Marika Matabaro babashije kugira reaction kuri ariya magambo ya Rutayomba bamwe bakanamutumira akongera noneho akavuga amangambure ibi biraturuka kuki biraturuka mu by'ukuri Joseph utirengagije cyangwa ngo wibagirwe biraturuka mu biganiro cyangwa se mu kuri twashyize hanze kuva muri 2016 aho twari dumaze gushinga radio ihuriro rishya twasobanuye bikomeye ubwicanyi bwa giti dusobanura bikomeye ubwicanyi bwa DMI na shebuja wayo Kayumba ari nabyo byateye Kayumba mu gihe cy'ibyumweru nka 2 cyangwa 3 akora reaction ku biganiro byacu noneho aho yavugaga ko gitari we wari uhayoboye urugamba ngo baba bicanyi baba barisha Sebushumba aho tuza kubona ko iwe iki kiganiro cyatumye bacuranga manyurane we na escort we aho Kayumba bavuga ko ari we wari uyoboye batayo ya 21 kandi iyo batayo ya 21 ubundi yari iyobowe na Nzaramba ahunga DMI noneho akaza no kuvuga ko escort we Rutayomba ariwe yahaye Sebushumba ngo amugendane bambe ngo amujyane amushyiraho agomba kumushyira ngo bakamufata neza kugeza aho banamugororeye Rutayomba wagaruka abihakana tsemba avuga ko yemeza koko mu by'ukuri ko bataya 21 yari iyobowe na Nzaramba ariko noneho ahunga kuvuga ko yari muri DMI na Shebuja aho yananyuranije na Shebuja Kayumba nyamwasa avuga ngo Kayumba yari mu butumwa ngo muri iyo ntambara ya giti ibi biragaragaza iki biragaragaza ko ibyo twagiye tuvuga kuva muri uriya mwaka kugeza uyu munsi aribyo byagiye bibagaragura muri cya kinyoma noneho bageze aho bananirwa kubeshya batangira ibiganiro bimeze nko gusubiranamo cyangwa se kwisubiramo mu by'ukuri burya amaraso ni gikenya iyo wamenye amaraso byanze bikunze akuvugisha amangambure aha rero ndagira ngo badukurikira bagende bakurikira barebe nuna bishobora ukaba wenda hari historique y'ibiganiro twagiye dukora waza no kuyinyuramo n'abantu bakareba mu by'ukuri uko ukuri twatangiye tuvuga badutuka baduha akato ari ibintu ubu ngubu noneho bose mu gihe cy'umwaka umwe n'igice bamaze kuvuga bati rya bintu abantu bavugaga ni ukuri kuzima noneho bisajije abo bavugaga batangiye noneho nabo kubyemera no kubivuga bakabivuga mu buryo bucurikanze bitana ba mwana ariko noneho byagiye ahabona ibyo rero nkaba njyewe nshima ibikorwa kuko ukuri kuratsinda buri gihe ikindi nagarukaho nuko aho Serije aboroga nyine yavuga ngo nyuma y'ibyo biganiro ngo hari abamututse ngo kubera Rutayomba ngo nawe akabasubiza nk'ubatuka ngo nta wamuhaye akazi kuri radiyo ngo ntibanamuhemba ndetse ntibanamutegeka amagambo menshi cyane agaragaza agahinda n'umubabaro uko abantu bamututse ariko mu by'ukuri ntabwo nanjye nshyigikiye abantu batukana kuko niba hari ibyo wumva utemeranywa nabyo wabisubiza mu kinyabupfura ukandika ugasaba ijambo ukabisobanura cyangwa se byaba byanakubabaje nyine ukanabyandikira umunyamakuru ukamubwira ngo wende ibyo wakoze sinabyemeye ibyo mbona wakagombye kuba warakoze utyo gusa ikigaragara nuko iri bibe bikwiye kubera na Serije isomo rikomeye kuko nawe uyu muco mu by'ukuri arawufite uyu muco arawufite wo gutukana no kwikoma abatavuga rumwe nawe
nuko
yarabidukoreye inshuro nyinshi turi mu biganiro adushushanya nk'imbwa atwandikira kugeza aho jyewe namufunze kuri telefone kuko niko yakoraga ndibuka nko ku itariki 22 z'ukwa 8 2016 turi mu kiganiro jye nawe Joseph byibuke aho yatwohererezaga aho yadushushanije nk'imbwa n'amagambo ahandi yadushushanije turi kumwe na Dani ngo twari amafaranga ya Dani
hari n'amanoti y'amadolari
ibyo rero ngira ngo iburyo Imana isubiza mu kanya gato cyane mu gihe umuntu atazi abo bamututse ni nko kumuha icyigisho kugira ngo nawe yige amenye ko kugira ikinyabupfura cyane cyane nk'umunyamakuru ari uburyo bwiza bwazanamufasha no kuzamuka mu mwuga we no kugira abamukunda bitavanze no gutukana akagira ikinyabupfura
no kudaseka y'abantu bari bavuga
kuva mu kinyoma akareka no kutsimbarara inyuma y'ikinyoma no gushyigikira abanyakinyoma ari nabyo bimutera gutwenga ibitwenge bidafashe bifite ipfunwe bihishe ipfunwe inyuma by'uko koko ibyo uwo muntu avuze sinibaza ko na Serije ubwo abyemera ibyo Rutayomba yavuze ntabwo rero nakumenya icyamusekeje niba ari ukunezezwa n'ibyo avuze niba se ari gutwenga kubera ko abuze uko agira mu by'ukuri wenda buriya azabisobanura cyangwa se natanabisobanura abakurikira ibiganiro bazagenda bisobanurira icyo nashaka gusa kugarukaho ni uko uri kuratsinda reka ngusubize ijambo
reka twumve gataho ngaho nyine Rutayomba yamaze kuvuga yavuze amahano nyine bagakubita igitwenge ndetse senga akavuga ngo ni urwenya ngo ni urwenya reka tubyumve
none Theogene meja Theogene sebushumba yaziraga iki gufata gafungwa agenda yimurwa aho ngaho kuko ni akantu gashya ushyizemo twahita twibaza impamvu yafungwaga kandi nta n'abatutsi baguye muri giti
yafungwaga kubera ko yari umuyobozi wo kwa Habyarimana hari ikindi ko ngomba yafungwa ikindi yafungwa ugari
Ah, Burya Emmanuel abasirikare n'abasirikare ati yaziraga koro kwa Byarimana nta kindi. Na Tosheni waduhamagaye komeza ijambo ryawe.
None se urumva ko inkotanyi zageze hariya nta kintu kiraba, wumva wowe yaba yarakunyoye ko se yanyereza imitungo ko yakoze iki ko yari umuyobozi gusa nta kindi ntarinde ko se yari afite yewe numva ariyo yafungiye ngo nta kindi yewe numva ubwanjye niko mbitegereje ubwo mubiseka ariko niko byari bimeze.
Jonathan aho urumvise mugenzi wacu ati abasirikare n'abasirikare yabuze uko avuga, urabona ibintu byo gusangira na shitani ufite ikiyiko kigufi ku mugani w'Abadage birakomeye, birakomeye cyane ku mugani ijambo ryawe.
Oya birababaje urumva na ahubwo nawe ubwo arabaseka aragira ati nubwo mubiseka yafungirwaga iki. Icyo gusa wawe avuga ngo nungo yafungirwaga ko ari umutegetsi wo kwa Byarimana, no yafungirwaga ko ari umuntu, ntabwo ari uko yari umutegetsi wo kwa Byarimana,
ni uko ari umuhutu. Kandi abahutu barabarimbuye ahubwo we n'uko bari bamukeneye kugira ngo bazamufashe,
bari bamukeneye kugira ngo bamukoreshe bakina ikinamico, ariko n'uko yari umuhutu nta kindi.
Jonathan reka nkwire inshyiraho akandi kagufi rwose cyane aho Rutayomba avuga ngo ahubwo abahutu bari bakwiye kugororera Kagame naho baraseka, ngo abahutu bari bakwiye kugororera Kagame ngo kuko atabamaze bose nyine harimo abasigaye. Reka twumve gatoya ahandi naho bagaseka naho
buriya mbona abahutu bakwiye kuzagororera Kagame kuko buriya Kagame hari ikintu yafashije abahutu n'ubu baracyakibafata. Kagame hari ikintu yakore, ese buriya Kagame yataza ko ari umuperezida w'imbwa wikunda w'umuswa akaba perezida mwiza. Ubungubu ugira ngo ubungubu abanyarwanda bafite amahoro batuje, abahutu bose bari mu gihugu, ariko bumva neza yuko abanyarwanda bangana kandi nta n'umwe akwiye kwicuruki, nta n'umwe akwiye gupfa.
Jonathan urabyumva nyine ko abahutu ahubwo bari bakwiye rwose kugorora Kagame kuko bamukesha byinshi. Ijambo ryawe Jonathan.
Ariko mana yanjye yoze
ntabwo babashe gukubura bihagize muri turiya turere twose
n'agahoma munwa ntabwo. Ariko rero nibyo nari ndimo mvuga mu kanya ibyo ayo magambo avuga mu by'ukuri ni amagambo atugwamwo n'ukuri kw'ibiganiro twagiye dutanga tugaragaza ubwo bwicanyi, kuko ubwo bwicanyi ari mu babukoze uwe na Shebuja Kayumba Nyamwasa, kuko mu by'ukuri nibo bari bayoboye DMI, nibo bari bayoboye DMI kandi niyo yari ihari. Nubwo na Nzaramba ari umwicanyi ariko yarahavuye bamanuka bayo bagiye gutera ikami, bo basigaye inyuma nk'uko nagiye mbibagaragariza ukuntu DMI yakoraga na military police, uburyo bakoraga babica basigara inyuma batoragura abantu barunda mu mashuri no mu makiliziya ndetse n'ahandi hahurirwa ku masantre de sante n'ahandi bagiye bicira abantu mu buryo bukabije. Iyo ni DMI ibyo byose Rutayomba hari naho avuga nyine ko azavugwa bahaga itegeko ryo kwica abo bantu. Wenda buriya reka dutegereze wende azabivuga, uretse ko twe turamuzi watangaga iryo tegeko kuko ni Kayumba wari uhayoboye, ni wari uyoboye DMI, niwe ubwo bwicanyi bwakozwe ahibereye amakinga ashobora ko abo bashaka kwica bose babishe. Ibyo rero ntabwo
turaza kuhageraho ngaho Jonathan, ariko uzi ko hari igihe yigeze no kuvuga, wenda ndaza kuhagaruraho aho yigeze kuvuga ngo nta na rimwe ngo abantu bigeze batanga ordre yo kwica. yarabivuze twagiye tubishyiraho muri ibiganiro byinshi twagiye dukora ngo nta narimo ngo nawe yigeze abyumva narimo ngo hari umuyobozi uwo ari we wese ngo kuva intamba igitangira ngo utanga order ngo ubwira ngo uvuga ngo nibajye kwica abahutu nawe uraza kumva ukuntu yinyuramo ariko hagati aho ngaho Jonathan avuga yuko nabishwe nabyo abyemera gononwa avuga ko nabishwe bishwe n'abacikacumu
ariko nibyo rero ngo ko yabyemera gononwa kubera ko batabamaze ari abahutu banakwiye gushimira Kagame nyine
reka twumve gato ukuntu avuga muri APR nyine ko mu by'ukuri ngo 99 n'ibice 99 ngo bari abatutsi muri APR ariko ngo 80% muri iyo 99 n'ibice 99 80% ngo bari abatutsi bakomoka mu Rwanda izo statistiques z'umuntu ubwo uraza kuzisobanura gatoya
ariko ni kibaruko kuzamenya buriya mujya bumenye neza yuko n'umugihe cy'icyunamo by the way tunabivuga abatutsi bapfuye bazira ubusa ubwo ntacyo bari bakoze bararenganye cyane ariko abantu bibagirwa yuko inkotanyi 99.99% kw'ijana bari abatutsi kandi muri abo ngabo 80% bari abasirikare bari baravuye mu Rwanda ubwo ngubu harya mwumva abantu bumva aba bahutu bumvaga ngo bishe abantu baza abatutsi niho bafashe ubutegetsi baraje barabarebye ngo thank you ngo mwakoze neza reka da niwe uko tuvuga nk'iyo abatutsi bica bari kwica abahutu noneho abahutu bakaba ari bafata leta bari kugera bari kugera gute
mu yandi magambo kwica byari ngombwa kuko n'abahutu niko bari kubigenza bityo rero abatutsi kuba barabikoze cyane cyane abatutsi batari abadimaye baturuka imbere mu gihugu idahatanije muri ryaho Jonathan waba uriho nyumva cyangwa wumiwe
ndakumva neza Joseph uranyumva
yego wamwumva ndakumva neza
reka nemeranywe nawe gato muri iyo mibare ye nubwo ayibara ayicurikanze nko kuvuga ko 99.99% bari abatutsi aho ho najya kubyemera ariko noneho iyo bigarutse ngo 80% ngo bari abatutsi bavuye mu Rwanda icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa kijyanye na ya mvugo na Kagame n'agatsiko ke bakoresha yo kuvuga ko abisha abahutu ari abantu baturukaga i Rwanda bihoreraga ndagira ngo mbwire abadukurikiye neza ko uretse na 80% yewe nta nubwo byari na rimwe ku ijana kuko nta nubwo abantu bavuye i Rwanda bageraga no kuri batayo by'ubuzima nta nubwo yewe bageraga no kuri kampani ebyiri ngo byibuze tuvuge ngo hari n'abasirikare byibuze 200 cyangwa 300 mu nkotanyi bavuye mu Rwanda kuko abenshi abavuye mu Rwanda abenshi barishwe abacitse ku icumu twari duhari ntabwo rwose nta nubwo twageraga na rimwe ku ijana noneho rero iyo uvuga ngo 80% reka mbahe mu ncamake uko batayo cyangwa se ubuyobozi bwa FPR bwa APR bwari buteye kuko FPR yo ntabwo yari ikibaho burya bakanyarengwe n'abandi bari bakurikiranye muri FPR ubwo buyobozi bwo bwari abatumwaho ngaho ariko ubuyobozi bwari mu maboko ya Kagame na APR na DMI nibwo bwari buyoboye ni nabwo n'ubu bukiyoboye reka duhere kuri top hari Kagame hagakurikiraho Colonel Kabarebe hakaza Colonel Ndugute aba Colonel Kabarebe na Kagame uyu yari chief escort we niwe wakontrolaga imibereho yose ya Kagame mu buzima bwe bw'igisirikare kumenya ibimutunga kumenya abamurinda uko Kabarebe nibyo yarashinzwe hejuru yaba ya Kabarebe na Kagame hari DMI DMI niyo yari yobowe na Colonel Kayumba Nyamwasa hakaza Major Jacques Nziza Steven Barinda hakaza Jacques Nziza hakaza na Rwahama aba nibo bari bakuriye DMI aba nibo bari direct kwa Kagame Kabarebe yari hagati ya Kagame na DMI niwe wajyanaga ibyo Kagame ashaka ko bikorwa akabishyikiriza Kayumba abasirikare bagomba gupfa babona ko bagomye batumva ibyo Kagame ashaka cyangwa se bafite ibyo banenga Kayumba akabishyira mu bikorwa akabica ibyo Kagame akeneye gukura kwa Kayumba Kabarebe niwe wabishyikiraga akabishyikiriza Kagame ibijyanye aba bose bari n'abasirikare bavuye Uganda n'abatutsi bavuye Uganda noneho reka tuze muri training wing abantu bose bayiyoboye n'abantu bavuye Uganda abo nibuka ari uwo nibagiwe waba captain nibagiwe wabanje kuyobora yaje gupfa nyuma haje Colonel Muhire nyuma haza Nyamvumba n'abamukurikira abo bose n'abasirikare bakuru bavuye Uganda noneho reka mbahe gato mu ma unit amwe yaragize igisirikare cya APR iyitwaga Alpha yari yobowe na Colonel Samukaka iyitwa Bravo yari yobowe na Colonel Dodo iyitwa Chari yari yobowe na Lieutenant Colonel Kiza yari Delta yari yobowe na Kaitari ngo bitaga intare batinya Sevens yari yobowe n'abagire 59 yari yobowe na Colonel Charles Ngoga 157 yari yobowe na Ibingira Third Battalion yari yobowe na Kayonga 21st yari yobowe na Nzaramba nyuma 101 yari yobowe na Colonel Muhire hari n'izindi ntibutse neza izi nizo mbashije kwibuka aba bose ni abasirikare bakuru kandi bavuye Uganda aha nta muntu numwe w'u Rwanda urimo noneho wajya mu abo bita ba COs na ba OCs no kuvuga ngo aba OCs aba ni ba COs bari bayoboye amabatayo aba abandi ba officers bari bayoboye ama companies na kereka nitonze nkazabakorera list nta musirikare numwe w'u Rwanda kuko nta n'uwari wakagera kuri iryo peti ryo kuba ari captain cyangwa ari majoro muri kiriya gihe cya 91 yewe no kugeza uyu munsi wa none azatubwira byibuze umusirikare umwe mu basirikare bakomoka mu Rwanda waba uyu munsi ari general yewe sinzi niba hari n'umukoloneri uhari mu basirikare bavuye mu Rwanda noneho ukibaza ese 80% ni ukuvuga ngo ni igisirikare cyose nicyo kiba kiyoboye igisirikare abantu bazi iby'igisirikare bazagerageza nabo bakurikire bazatubwire aha rero iyi mvugo ya Rutayomba yo kuvuga ngo 80% ngo bari abana b'u Rwanda ni bya bindi bahunga ubwicanyi bakoze bagashaka kuvuga ngo n'abana b'u Rwanda bihoreraga doko bashaka kuzimanganya iyi genocide bakoreye abahutu bagashaka kuzimanganya bakoresheje iyo mvugo ngo kubera ko abahutu bakoze genocide ku batutsi ngo ubwo abana b'u Rwanda barihoreraga kubera bishi imiryango yabo kandi ni ikinyoma cyambaye ubusa nta mwana w'u Rwanda wigeze wihorera kuko nta n'uwari ufite ubwo bushobozi hano arufite ubwo bubasha kuko ubwicanyi bwose bwagiye buva mu mategeko ava muri izi nzego z'ubuyobozi abakoze ubu bwicanyi bwose bwari bushyigikiwe kandi bwarateguwe neza n'izi nzego za DMI uko zakoraga nizo zoperatingaga inyuma y'aya mabatayo izindi zikoperatingira muri batayo imbere nkuko nagiye mbasobanurira kuva muri section aba maneko babaga bahari ba DMI muri platoon muri company aho hose niko bagendaga bo paretinga bica abantu bahawe orders na Kayumba akayishikiriza aba ba Jacques Nziza ba Steven Barinda barwahama kuko aba bose baragendaga bakagaruka no muri training wing iyo mitwe yose niko yari iteye niko yari ikoze aha rero ni kinyoma mu byukuri cyambaye ubusa abantu banakwiye kwamagana ndetse nabandi bantu babaye abasirikare muri RP bafite ukuri iki kintu bazagaruke bajye kuri rizo zose bacyamagane kuko ni kinyoma cyambaye ubusa gishaka guhishira kuri kubwicanye bwa APR na DMI bakoze babikoreshejwe n'ubu buyobozi navuze hejuru Joseph urakoze ngira ngo wakomeza ku kindi gice
urakoze cyane reka tube tugumye muri hano ku itariki ya 12 z'ukwa kane umwaka wa 2018 n'uko gusa ko hashize iminsi 12 avuze ano mahano aho kugira ngo baserire abo ngabo bamutwame cyangwa se namubaze ibibazo nyabibazo bagakubita bitwenge nyine biteye agahinda byashabuje benshi byanatumye birumvikana nyine uze kunyibutsa nze gushyiraho aho nyine Serge ariho yitotomba yihaniza iyo audio nayo ndayifite hagati aho ngaho tugaruka kuri Sebushumba aho avuga ngo ntacyo Sebushumba rwose ngo yakoze ngo kuko APR ngo yafashe Rutare ijoro Rutare ni commune ituranye na Giti ngo ijoro indege yahanuwe aha rero naho hari icyo bivuze yivuye mu mujyukuri kuko ubundi muri narrative muri récit ya FPR bavuga yuko ngo indege imaze guhanurwa ngo batangiye kujya ku bomirwano ngo ari uko ngo abatutsi bishwe kandi ntabwo iri muri iryo joro rete wenda kwica abanyapolitiki bamwe nabo si benshi icyo gihe bishwe muri iryo joro ntabwo nabari abasirikare ba 600 batewe muri iryo joro ariko yavuze ati twaraye tugenda ati twaraye tugenda tujya kurwanya muri Rutare turayifata ngo baraye bagenda iryo joro barahafata none akavuga nyine ngo niyo mpamvu ngo aho hose genocide itabaye nyamara muri Rutare yarabaye kandi ariho bafashe akanacurikiranya gato harimo bazi za geography nkaho bakomoka nkaho babona ifase wavuganiriye na Semana Tarcisse Boniface Twagirimana ndetse n'uwo Kabanza Foster waganiriye na Murindahabi Jean Claude bose bagiye bavuga ku bintu byagiye bigenda bagana n'amategeko navuga bati ayo makomine yari duturanye hari n'ahandi zafashe ko se habaye genocide muri Giti kuba hatarabaye genocide ni ukubera nyine ibyo uwo Sebushumba yakoze bigaragara kuko ayo makomine yandi baturanye kandi izo za Rutare bazifashe Giti bayifata rwose hashize iminsi itari munsi y'icumi n'indi icyo gihe cyose nta cyabaye aho handese bagiye bafata Rutare bafashe mu iryo joro ko yahabaye genocide ko batutsi bishwe aha rero naho biramutsinda ariko rero Jonathan naho ngira ngo hari ikintu tugomba kutindaho gatoya nubwo yaravuze bivuga nyine ariho ashaka gupfobya Sebushumba nko kuvuga ko nta muhutu muzima ubaho niko umuntu yabivuga kuko ari siyasa niko avuga mu yandi magambo nta muhutu muzima ubaho mu bwenge bw'iyo ntagondwa Sebushumba yo ntacyo yakoze mu gihe abantu bose bazi ko yakoze rwose ibintu agafashwa n'Imana yego ariko agashyiraho umutima Imana ikamufasha rwose bigakunda nagira ngo rero muri iyo uko gufata kugenda ijoro kurara bagenda ijoro nyine kandi ngo indege ikigwa birahuza na bimwe nyine tuzi yari umudiyemaye azi baraye barigenda koko azi neza yuko bahanu indege bamara guharu indege bagahita bakora ntuza bajya kwideploya ku kanya aho ngaho muri Rutare bakajya kurwana nyine na twa position twari duhari twaba expar reka ako kantu gashyireho nako ni kagufi Jonathan mbere yo kujya kwa Murindahabi aho amubaza naho akongera kivamo Jonathan ko yahuye n'umunyamakuru amubaza arangije rwose avuga amangambure yivamo yisubiramo yizengurukaho turaza kubyumva mu kanya nitugera kwa aho Murindahabi yamuhamagaye ku itariki ya 16 akamubaza ariko reka turangize nyine hano kwitahukaho yivugaga imyato yitamba nyine ari ku butaka nyine bwa DMI yawuhoje raditahuka
nasaba kuba ku bintu bya giti kuko information nziza icyambere burugumetse se bushumba nta ruhare na ruto yigeze agira kugira ngo hataba jenoside muri komine ye nta na rutoya icya kabiri abaturage ari abahutu muri gitire n'abatutsi muri giti nta n'ubu yigeze agira uruhare kugira ngo hataba jenoside bimeze byagenze gute mu by'ukuri indege Habyarimana imaze kugwa muri uwo mugoroba batarenze 21 uwo mugoroba yarayigenda iragenda ica ku bintu by'abasigaye ba leta y'icyo gihe bajya ahantu bita nyina w'imana n'ahantu bita rutare aho ngaho ni hasi cyane ni ku mupaka wa komine giti na komine rutare na komine rutare baraharwanira bahafata muri iryo joro
Jonathan yongera ngo muri iryo joro indege yahanuwe iza muri ryawe uretse ko kuri uwo mupaka numvise ko ngo ari umupaka wa Rutare na Kinyami ko ariko nko ku birometero 25 mu by'ukuri by'umupaka wa Rutare na umupaka Rutare na Giti niko bahazi bambwiye ijambo ni rya Jonathan
Joseph ibyo ngibyo rwose ibyo avuga byo nibyo impamvu nkubwira ko ari byo ntabwo mu by'ukuri muri biriya bihe by'imishyikirano twigeze duhagarika ibikorwa byacu bya gisirikare kuko nge nari muri 5-9 nari mvuye kwiga ibintu byo kwigisha intambara yo mu mujyi ibyo bita urban combat nari maze iminsi ndi muri nigisha rero abasirikare bakuru bari bagize batayo ya 5-9 nigisha n'abasirikare uko bagomba kwitwara mu gihe cy'intambara yo mu mujyi urumva ko twari twiteguye neza gutera Kigali aha rero nyuma yo ku iyi myiteguro n'amasomo menshi twagiye dutanga y'intambara yo mu mujyi n'uburyo abasirikare bagomba kurwana uburyo bayoboye bagomba kubayobora uburyo bagomba gufata abafashwe mu mirwano aho bagomba gushyirwa guhabwa byose niko twagiye tubyigisha bigaragara neza ko nyine twari twiteguye intambara twari tuzi neza ko tugomba kurwana kuko n'indege ihanurwa abasirikare bose b'amabatayo yose yari ari inyuma uretse Sad Battalion yari kuri Senide yose yari yaraye yahise ajya standby ahabwa briefing yo guhaguruka urumva ko ni ibintu byari biteguye natwe twavuye Butaro n'amaguru iminsi ibiri twari turi Kigali twari tugeze kuri Senide twaje turwana inzira yose kurinda tugera kuri Senide aha rero ibyo avuga aho bo ibyo atinya kuvuga nuko bo Kayumba yarakurikiranye n'izi batayo za 21st na 101 kubera ko Byumba niho hari igice n'impunzi zose zavaga I Kigali n'izindi zavaga muri utwo turere zajyanwaga impunzi nyinshi cyane cyane impunzi z'abahutu zari zazingiwe I Kigali n'abatutsi barokotse bose bajyanwaga Ibyumba Ibyumba niho mu by'ukuri urebye hari ibyicaro bya DMI noneho mu gutera rero muri icyo gice cya giti niho headquarters za Kayumba zimukiye kubera ko mu by'ukuri urebye bari bafite umugambi nk'uko na n'uyu Rutayomba bivuga wo gutsemba abahutu bo muri kariya karere kandi koko barabikoze aha rero baje bakurikiye igitero cya 21st ya Nzaramba bamaze gufata giti headquarters za DMI zishinga ibirindiro muri ako karere ka giti nari ya makomine byegeranye ari naho nyine hakozwe ubwicanyi buteye ubwoba mu buryo umuntu adashobora kubona uko asobanura Nzaramba yamanutse batera jari bakomeza baza mu mujyi aha rero ndagira ngo aho ubona uyu Major Rutayomba agenda yisubiramo ari naho ananyuranya na Kayumba rwose niba mu byukuri ufite izi audio zombi ya Rutayomba nyine aho avuga ko Kayumba ngo igihe cyagitiwe ngo yari mu butumwa ahandi ngo Kayumba wavuga ngo ngo yari ayoboye 21st kandi Rutayomba akamubeshyuza ati 21st yari yoboye na Nzaramba kubera iki bombi barahunga DMI uzumve ari Rutayomba na Kayumba nta n'umwe uri buvuge DMI kandi Kayumba niwe wari uyoboye DMI Rutayomba yari skotiwe ari nabyo Kayumba nyine yavuze ko bafata se bushumba bamuhaye Rutayomba ndakubwiza ukuri ntabwo bari bufate se bushumba kubera ko ibyo byakorwaga nababaga basiga mu gice kitarimo imirwano bashakisha abantu basigaye mu magi bashakisha abo bashaka kwica ari abarimu abapadiri muri kiriya gice basigaye bashakisha abo bantu ko bari bafite liste ndende yabo
yego reka twumve gatoya aho Rutayomba avuga ko atari igiti kandi rero avuguruza nyine ibya misiyo ndaza kubizamo aha kabiri ariko reka nshyireho avuga ko atari igiti ariko kwaho ngaho yarari ndetse arabanza akanabeshya gatoya muri iyo misiyo nabyo tuza kubizamo wenda naho ngaho arabivuga ariko hari audio nini tuza kubyumvamo reka twumve ukuntu avuga ko atari igiti ko ngo ariko amakuru yose yabaga ari mu Rwanda muri za batayo zose hose ngo yararaga yamenye arabyivugira ariko iyo mubajije ibintu adashaka kuvuga ahita ajijinganya agahita ajijisha ata makuru yose nagomba kurara nyamenye uretse gatatu
kabanza avuga nawe ni uburenganzira bwe kandi ntabwo igiti cyo nari mu rumetri wayo ntabwo nari dara ahantu hose nta nubwo jyewe nahagiye so ngo ngubwo rero
ahubwo ni nacyo nagira ngo utubwire niba kari agace nyine ka giti nawe warabashije kuhagera waba warabibashije kuko Faustin Kabanza w'ibyo atubwira ati njyewe mu gihe cya genocide nari ndi muri giti ibyo mvuga ni ibintu nahagazeho waba warabashije kugera nawe muri giti muri ari amezi hagati y'ukwa kane kuzageza nko mu kwa munani
nari umunsi umwe nagiye muri giti nambara irangi ariko
Hanyuma hari yego
akazi nari nshinzwe gukora nuko amakuru yose yo kunambara nagomba kurara nyamenye aho yabereye hose
ya urakoze cyane Major Théogène Rutayomba
aho urumva ko yari yahuye n'umunyamakuru akagenda mubaza nyine ati sinari impari na gato atari ko aho nabaga ndi hose amakuru yose yaho ibintu byose byaberaga nagomba kurara nyamenye ibya misiyo ya shebuja ari wa finda ndabigezeho mu kanya niba ushaka wenda ko ari byo mpita nsubiraho nabikora Jonathan cyangwa se niba ari ikintu wifuza kuwakongeraho gato yakura ku clip kuri ibyo ku clip wumvise wafata ijambo Jonathan ubanza uretse gatoya ndumva ikibazo nyumva neza ubwo nkubuze hari reka ngushake uretse gatoya Jonathan ubanza noneho ubonetse ngira ngo wumvise kariya ga clip aho avuga ko atigeze agira igiti ariko ko ibyo yakoraga buri gihe atinya kuvuga izina ko yari mu DMI kubyo yakoraga byose amakuru yagomba kurara yamenye dore ko nk'uko abisobanuye mu miterere ya DMI no muri peloton muri muri platoon niko muyita nawo habaga harimo aba DMI wagiye wisona Jonathan Jamurinja.
Urakoze Joseph. Icyo anabeshya aravuga ngo amakuru yose yararaga yamenye. Yayamenya gate yarashinzwe iki yari mu yihe unit?
Yego.
Yes, amakuru yari yamenyaga kuko yari escort kuko akenshi babaga batwaje bashebuje ibyombo. Noneho amakuru ko kubera ko DMA yakontrolaga intambara yose. Kuko urumva babaga bafite ama abakozi kuva muri section ku buryo amakuru yose yararaga ageze muri DMI kuko DMI niyo yagombaga gufeedinga Kagame information zose z'intambara. Icyo gihe babikoordinatingaga bafatanije na Ndugute. Aha rero Kayumba niwe washikiraga ama direct niwe washikirizaga Kagame uko byifashe uko abagomba gupfa uko ni list yabo bagomba kwica ko bamaze kubirangiza ni nayo wababwiraga nk'ibyo byo gufata uwo mu burugumestre bari bamutegereje nyine kuzamukoresha ba ibyo byose ni ibintu byari biri ku murongo kandi biteguye. Aha rero ni rwose ikibazo gusa nuko ntashobora kuvuga ngo ese we na Kayumba bari muki
bari muki
ko Kayumba we yavuze ngo yarayoboye 21st Rutayomba akavuga ko
yarabishye
atarayoboye 21st yarayoboye iki Rutayomba we yakoraga
iki yarayoboye ubwicanyi bwose mu gihugu kuko hose yarahafite abicanyi kugeza muri twa unit dutoya reka
ariko ubwicanyi nabwo bwagiragaho bukorerwa ayiza babaga bari muri DMI cyangwa se bari muri military police
yego
bagomba kuba bari bafite aho babarizwa
yego
ni iki gituma bahunga kuhavuga
kuki bahunga kuhavuga reka twumve gatoya nanone Rutayomba akani kanini gatoya akajya kugira iminota hafi ne ntigira neza ariko reka tukumve gatoya kuko naho urumva
mu byukuri giti nta bwicanyi bwakorewe abatutsi bwabaye mu gihe cya genocide ariko noneho abanyagiti bakavuga bati ahubwo abasirikare b'inkotanyi bageze hano muri giti bishe abahutu babigambiriye abahutu b'inzira karengane atari no kuvuga ngo nuko ari amasasa ahuye n'abo baturage mu gihe cyo kimirwano ahubwo yuko bagiye batoranywa bakicirwa icyo ngicyo cy'abahutu ibyo ni abanyagiti babyivugira ibyo ngibyo twabahinyuza cyangwa ni ukuri
oh ibyo ngibyo ntago jyewe navuga ngo barabeshya kuko nta bihagararaho cyane ariko numva ntago nabihakana byashoboka kuko n'ahandi hose mu makomine yose ntago ari muri giti gusa mu makomine yose hafi ya yose yo mu Rwanda hari abahutu benshi bapfuye bazira cya gihe cy'intambara ya 1994 hari abaguye mu mirwano hari abataraguye hari abicwaga n'abasirikare bigenderewe no muri giti numva giti cyacu itegeze ntabwo ngo niyo yabaye parinye muri icyo kibazo no byashoboka ubwo rero ni ukuvuga ngo abantu bari bahari bari bahibereye bakabivuga ni abanyomoza gute ntari marigewe birashoboka mbere y'uko byabaye gusa icyo kibazo cy'abantu bapfuye yewe ntabwo ndi kugendera ku murongo ku bantu bo muri giti gusa ndagenda ku gihugu hose abantu ngenda nabizi ko byabaye rwose abantu bafite umuntu udababazwa igihe nikigera kuko ntabwo bicwaga ntabwo umuntu yapfaga ngo ajye gufata imbunda ngo ajye kwita umuturage gutyo gusa ngo ni uko ngo we yiyumvamo ko akwiye kumwica ni uko hari amabwiriza yari ahari utazi amabwiriza ahwe ntiwari ukwiye kuzayibazwa ariko ntabwo ndi buvuguruze abantu niba bari bahari bakabona abantu bacu barapfuye nakarapfuye ndamuzi ni mwene mama ni mukuru wanjye yewe nava ngo nta kandi yishwe n'umusirikare nabihakana gute ntabwo nahanyuze n'akazi nakoraga ntabwo kari kanyemeye kuba najya muri operation nka ziriya
atari ibanga wakoraga iki major Théogène Rutayomba
yewe nari umunyamabanga wihariye wa jenerali Kayumba
ubwo ni ukuvuga ko nawe atageze muri ako gace ntabwo ntabwo yari ashinzwe icyo gice
we ahubwo icyo gihe we ntabwo yari ashinzwe yari ashinzwe operasiyo zose zo mu Rwanda ntabwo yari ashinzwe giti na Rutare na yari ashinzwe operasiyo zose zo mu Rwanda ariko icyo gihe we yari yagiye no hanze ntabwo yari anahari yagiye mu kwezi kwa kugira ngo yagiye nko mu kwezi kwa kane mu matariki nka 15 sinibuka neza amategeko 8, 10, 15 gutyo agaruka mu kwa gatanu hagati no yari yagiye mu butumwa bwa FPR ahandi hantu mu gihugu ubwo icyo gihe rero iyo yabaga yagiye igihe nasigaraga mu byo bita hedikota ariko ngasigara ndi saving information zose zivuye muri bataliyani zi zose mu bataliyani zose ya brigade kandi nkamekingasho ngo zimugejeho umwanya uwo ari wose ahari ari wose kuko nagomba gutanga raporo umwanya uwo ari wose ku muyobozi we ariwe perezida Kagame urumva rero ntabwo nari mfite ntabwo nari kugira iminota itanu yo kuba nagera ahandi hantu nirumukira ariko ibyaberaga ahantu hose nabaga mbizi
ya urakoze cyane Major Théogène
Jonathan ngira ngo rwose ahangaha yahuye n'umunyamakuru nyamunyamakuru amuvanyemo amagambo ahamya neza ibyo yavugaga uko DMI yabaga ikoze kabone nubwo batinya kuvuga izina ryayo ati kwica byabaga bigambiriwe yabyemeye genocide ati nta kuntu umusirikare ashobora kwica adaha kwica abaturage adahawe amabwiriza mu yandi magambo hari abayatangaga izina muri ryo Jonathan
Joseph ngira ngo mutego wanga ikinyoma ushibuka nyirawa kiraho urabona ibyo twavuze mu bihe byose byashize ngira ngo umaze iminsi wumva atake zagiye zidukorwaho ari n'abantumaho cyangwa se abavuga hirya no hino n'abanyu ubwanjye banyoherereza amamesaje yo kunduka cyane cyane abo kwa Kayumba abo mu ntore zo kwa Kagame ngo ibyo mvuga ndabeshya ibyo byose rero ngira ngo abiyumviye ibyo uyu Rutayomba ni Scott wa Kayumba arivugira ibyo yakoraga nubwo atinya kuvuga ko bari bayoboye DMA ikindi akabeshya akavuga ko Kayumba ngo atari ahari ariko ikindi kinejeje yashimangiye nuko bakodinetingaga ibikorwa byose by'ubwo bwicanyi mu mabatayo yose deployment zabo za DMI ibyo zakoraga byose bareraga babimenye bakabishyikiriza urumva ko Kayumba yari direct kwa Kagame nibo bantu bombi bakoranaga muri ibyo bikorwa byose urumva rero ngira ngo abandukaga cyangwa abajyaga banyikoma barumva ko na escort wa Kayumba ubwo byivugira kandi kindi kubera kuri mangatanya arimo aranahinyuza n'ibyo shebuja we yagiye yivugira ko icyo gihe yari ari giti ari we wari uyoboye intambara yaho ari we wari uyoboye 21st nabwo abeshya ahunga DMI kuko ari ishinzwe ubwo bwicanyi noneho we akavuga ngo yari hanze kandi akavuga ngo aho yari hanze mu butumwa nta wundi muntu wagombaga kugezwaho ayo makuru uretse Kayumba akaba ari ubwihera Kagame ayo makuru yagombaga kujya mu mahanga Kayumba yari yaragiye akaba ari uyagarura kuri Kagame n'amabanga ki Joseph ijambo ni ryawe
urakoze cyane Jonathan urakoze cyane rwose ahangaha ngira ngo ibintu biragenda bisobanuka aha yahuye n'umunyamakuru nyamunyamakuru nyine amubaza amubaza ibibazo nyabibazo amubaza ibibazo nyabibazo aha turi ku itariki ya 16 hari hashize iminsi ine gusa Serge na Senga Emmanuel bakubise igitwenge nyine mu mwanya wo kubaza kuvuga bati uvuza amahano mu mwanya wo kugira ngo muhate ibibazo nka kuriya mu kinyabupfura yabikoze murinda habi Jean Claude amubyaje byinshi nubwo abantu muri DMA nyine ari bakabo hari mu kubeshya ariko araho byamunaniye kubeshya hari ibyo avuze rwose byumvikana yemeye ko bicaga abantu babigambiriye yemeye ko nta kuntu abasirikare bashobora kwica abantu b'abaturage nta wabahaye order nta wahaye amabwiriza abo bose bazabibazwa mu yandi magambo yemeye genocide atavuze izina ryayo kuko bicaga abahutu babigambiriye bakaba kukumba mu yandi magambo yabuze nuko abeshya ikintu rero nshaka ko twakumva muri kano kanya naho Serge we yaje kwitotomba ku itariki ya cumi na karindwi bukeye nyine Rutayomba yari yavuze ibyo ngibyo ndetse aranavuga ngo ntabwo nzabigarukaho ngo andi maradiyo yabivuze ubwo yavugaga ayo maradiyo nyine yaba Sema na Tarsise radiyo umunyamakuru yavugaga ayo maradiyo yaba Murinda Habi RSP ngo we ntazabigarukaho ariko nyine yiyama nk'uko yabivuze mu kanya yiyama nyine ngo abantu ngo bamututse ngo kandi ngo bamubwire ibi n'ibi ngo bataramuhaye akazi batamuhemba reka twumve sinzi niba twe twarahawe akazi twebwe ariko iyo umuntu avuze amahano ugomba kumubwira utuvuze amahano ndetse yaba ari umuntu uzi iby'ayo mahano ukamubaza utese ubizi gute wabibonye ute nka kuriya Jean Claude Murinda Habi yabikoze reka rero twumve gatoya
mbere y'uko ntangire kundagira ngo ntange kari marike ku bantu bamwe kandi mbabwire yuko niba turi no muri politike tugomba kugirana ikintu cy'ubwubahane tukagirana ikintu cyo kuganira niba twashyize amaradiyo yo gufasha abanyarwanda mu gutekereza ariko iyo uzanye ibintu bya harassment ukazana ibintu bya trete ukandika utukana ukandika usa nkaho ushaka gutera ubwoba ntabwo ibyo bintu nzabyemera na gato kandi nzabirwanya kandi nzakwereka yuko ibitekerezo tuzabiha agaciro ariko ushaka kuganira ushaka gutanga igitekerezo ushaka kunyandikira kuri radiyo itahuka tugasoma ubutumwa bwawe byaba na ngombwa tukaguha umwanya ugatanga ugakora reaction kuri emisiyo barabaye ibi ndagira ngo mbikomoze wenda ku kiganiro komantere ya Major Rutayomba yatanze nakiri ubutumwa bwinshi cyane harimo ubutumwa bwiza bw'abantu bavuga bati Bwana Ndayizeye wagombye kuzabigarukaho Bwana Ndayizeye wagombye kuzatumira umutumirwa wawe tukagira ibyo tumubaza ariko ubutumwa butukana ubutumwa butanga harassment ubutumwa bwikoma umuntu yewe nge nabonye barageze naho banyitse andi mazina ariko byo ntabwo ibyo ntacyo byambwiya icy'ingenzi ni uko twigisha umuco w'ibiganiro nubwo naba ntavuga rumwe nawe cyangwa tutemeranya mu bitekerezo ariko ntabwo ufite uburenganzira nta burenganzira na gato ufite bwo kurenga umurongo wibasira umuntu kuko wenda mwaba mutavuga ururimi rumwe wenda mwaba mudaturuka mu bwoko bumwe mwaba mudaturuka mu ishyaka rimwe mu karere kamwe kuko icyo gihe nawe ntabwo umunyeretse aho utandukanira nibyo wamunenga icyo ni ikintu nagira ngo rero iyo remarque nse nk'uyerekana nerekana yuko kubanyandikiye mwese ubutumwa bwanyu narabwakiriye hari ubwo nzifashisha bibaye ngombwa kandi nanone iby'ingenzi nabonye byarakoreshejwe kuko habaye amareksi atandukanye ku maradiyo ari njye byari kubaho byiza iyo ari njye wari gukora icyo kiganiro ariko nabonye ibiganiro byarabaye ku yandi maradiyo ndumva rero ngingo nazayigarukaho kuko abifuzaga kubikora reaction zarabaye ku maradiyo atandukanye mwarabibonye kandi ndumva ku ruhande rwanjye nta muntu wanyatse Edouard Leponce ngo nyimwime aho nabwo nanjye nanenga mvuga nti kunyandikira untuka ntacyo bimbwiye njyewe kuko ibyo ndabimenyereye na Kigali rantuka kandi akazi kanjye ndagakora ka buri munsi nagira gusa nibutse yuko dushaka kuganira mu biganiro byiza tudatukanye nta harassment utampaye utanyoreje message zisezereza ku giti cyanjye password ntacyo bimbwiye ariko nagira ngo mbwire abantu wenda mu minsi iri imbere muri feature tujye tumenya kwandika tuganira twandike twungurana ibitekerezo umbwire uti ibi sinabyemeye ariko dore evidence ifite ibyo birahagije ariko irenze ukajya kuzana andi magambo aho ngaho nakubwira yuko ntabwo wampaye aka kazi nta nubwo mpemba nta nubwo wambwira uburyo nayobora ikiganiro rero ndumva ibyo byumvikanye neza ku bakunzi baraditawuka cyangwa kuba dutega amatwi ibiganiro byacu bya buri munsi
Jonathan ijambo ni ryawe ataya amaradiyo twarashyiriyeho kugira ngo twigishe abanyarwanda gutekereza kwigisha abanyarwanda gutekereza ariko ntawe bihuye no kugira ngo umuntu avuge amahano nkariya y'ubushinyaguzi mu gihe cyo kwibuka noneho nurangiza useke rwose useke birenze urugero izamo ni ryawe Jonathan
ikibabaje nuko ubwe nawe urumva yababajwe cyane n'abamusesereje bakamutuka nyine kandi bamutuka bamuhora uko guseka k'umuntu uvuga ibintu by'amahano cyane cyane no muri iki gihe cy'icyunamo akavuga amahano ko batamaze abantu bagaseka ndetse nabo bari kumwe mu kiganiro nk'uko nabanje kubivuga ntabwo ari umuco mwiza ubundi wo gutukana cyangwa gusebanya ahubwo bishoboka ko ari isomo no kuri Serge nuko nawe numvise muri iyo audio ushyizeho arangiza n'abasebanya afite n'amahana ahubwo n'abashaka no gutukana no kwiyemera no kugira ngo nta wumuhemba nta wumukoresha n'abandi ariko ntabwo abahemba nta nubwo bakoresha ikindi ni byiza ko azakuramo amasomo nawe yo kwiga uburyo akwiye kujya reka izo harassment kuko nawe arazikora kandi nuko gutukana rakugira nkuko nabisobanuye mbere ikindi ni ukumenya ko nareke ibintu byo guhakwa byo gutinya kuvugisha ukuri no gutinya kuba yabaza abo bicanye kubera ko ari kumwe na shebuja wabo arakingira ikibaba bicanye arabyumva neza arumva ubwo bwicanye uko bwakoze ikindi cyakabiri abantu bamusabye kugira ngo azane Rutayomba kuri radio none arimo arabihunga ngo andimo radio yarabikoze ubwo se urumva ibyo ngibyo ataragahoma munwa yarangiza akavuga ngo ni umunyamakuru ki umuntu uhunga ko ibyo bikorwa bibi n'ibigambo bya Rutayomba abantu bagira icyo babimubazaho akavuga ngo ntazamuzana ngo kuko andimo radio yaramubajije Joseph birababaje ntabwo mu by'ukuri sicyo twari tukiri kumwe iri radio twari twayishingiye nyine kugira ngo ihe abanyarwanda ihumure batange ibitekerezo byiza ariko mu by'ukuri uburyo ikoreshwa burababaje uburyo Serge ubwe nabo bakorana bakoresha radio umuntu akaza agatinyuka akavuga uko bisha abantu akavuga ko ahubwo n'abariho bakwiye gushimira Kagame abahutu bakwiye gushimira Kagame bamushimira ko yabishe bamushimira ko yabasahuye akabamenesha abacitse ku icumu uburi yase warashize uko ari umuntu ashimira Kagame buriya yase akavuga ko akwiye gushimira Kagame Joseph ni ijambo ni ryawe
wigeze kumbaza uti amateka tuzayasubiramo kuko igihe kiragiye ariko muri ayo mateka muri kuya kwezi kwa karindwi tukimara gutandukana tujye kushinga radio ihuriro uzi ko twatangiye ikiganiro utuntu n'utundi niho twatangiriye nyine gukoresha iriya mvugo ya Bakayumba Nyamwasa aho yavugaga nyine ko atari umwicanyi ko atari umwicanyi twavugaga dima icyo gihe ko atari umwicanyi ngo yaza kumwicanya barishe Sebushumba ngo yamuragize uwo Rutayomba aho hari ku itariki 24 z'ukwa karindwi umwaka 2016 icyo kiganiro nyine gitangira kubibutsa ubwicanyi bwa dima icyo ari cyatangiye mu kiganiro twise utuntu tundi ku itariki ya 12 z'ukwa 17 2016 no kuba ko Kayumba mu by'ukuri yivuyemo kuri iyo tariki 24 z'ukwa karindwi 2016 hashize gusa iminsi 12 tumaze gukora utuntu tundi tubiri nk'uko rero watangiye bivuga ibyo bintu nyine twagiye tubikomeza tugenda tugaruka kuri ubwo bwicanyi bwa giti tugenda twifashisha cyane igitabo cya Ruzibiza tuzongera tubigarukeho kugeza igihe noneho ejo bundi batangiriye nyine ku batangire gusobanya kandi rero tubikora tubigambiriye kugira ngo kuri kujya hagaragara. Kayumba Nyamwasa ntagomba gukomeza kubeshya ko atari we wari ushinzwe DMI. DMI yakoraga biya nyine Rutayomba amaze kuvuga, ndetse niyo ngo yabagatari aho ngaho Rutayomba yagomba kumushyikiriza amakuru buri mugoro yose mu mabata yose muri za unit zose zihari yabaga yaze. Ibyo byose bakoraga iki rero, bakoraga mu biki, bazageza aho bemeye ko bakoraga muri DMI, kuko nta muntu utabizi, ariko banga kubivuga kugezaho Kayumba Nyamwasa yitwerera ko ngo yaricyo tegekaga batari ya 21 iyo nzaramba. Mfite abantu batwandikiye banyandikiye bambwiye bati arabeshya, bambwiye n'ibindi bintu byinshi kuri giti. Hari ndetse n'abandi banyandikiye kuri ibyo bya Serije bamugaya, bamwe bavuga ndetse bati twamusabye ngo naduhe Rutayomba twivuganire ngo aramwimana, babisaba na Jean Paul Turayishimye nabyo babimbwiye. Atari ko ati twahise turakara ntitwumva icyubyumva, ati nabavanye no kuri WhatsApp umuntu rwose yabinyandikiye, nta mwanya dufite, nzabisoma mu gihe gitaha, ndetse tuzanagaruka nyine wenda tuzasubizeho aho Kayumba Nyamwasa nyine avuge ibyo bya Sebushumba ko yari yibereye igiti akahasigira, noneho ubonewe Rutayomba ari igiti akamusigira uwo Sebushumba. Mu gihe Rutayomba avuga ati sinigeze ngera igiti, ati nahageze ari uko intambara yarangiye. Ibyo tuzagenda tubigarukaho, uko kubeshya. Icyo twashatse gutindaho, twashatse gutinda kuri iriya tariki ya 12 z'ukwa karindwi, nako z'ukwa kane ejo bundi hashize iminsi 12, aho yaje mu kiganiro mu by'ukuri kitari gifite naho gihuriye n'iyo suje ya giti, akiyazamo agomba kuba yatumwe na Shebuja, kuko bakomeje ako kazi ka DMI hanze, akaza nyine agashaka gusobanura ibidasobanutse, akishongora, akabeshya, noneho bikarakaza abantu, abanyamakuru nyine bagahamagara abatemwa babizi, mu gihe nyiri ugukubita ibitwenge aho ngaho nyine bidafite aho bihuriye nabyo kuvuga ngo bashinze radio zo kujijura Abanyarwanda, wabajijura uri injiji, nicyo ntazi. Noneho uwo akavuga ngo jye sinzanabigarukaho, twe tuzabigarukaho Jonathan. Nagira ngo ufate ijambo dusoze kino kiganiro.
Urakoze Joseph, nibyo koko ntabwo byose twabigarukaho, gusa nari nifuje ko washyiramo audio ya Kayumba nyine aho avuga iryo uko yarayoboye, ariko tuzanabigarukaho mu kiganiro gikurikiraho. Gusa nagira ngo n'abantu bazanibarize na Rutayomba uyu nguyu uvuga ngo yageze muri giti intambara irangiye, uwamubaza ngo yaragiye giti kuhakora iki niba yarahageze intambara irangiye, kuki ariyo komine yahisemo kujyamo iyo ntambara irangiye? Ibyo nabyo ni ikindi kibazo umuntu yamubaza mu by'ukuri. Ubwo wenda tuzabigarukaho. Gusa nagira ngo ngushimire, kandi nshimire abadukurikira. Ibi biganiro ni ibiganiro bikomeye, kandi ni ibiganiro bigamije ko ukuri kose kujya hanze ku byagiye biba mu mateka yacu, cyane cyane aya vuba yo muri iki gihe cy'intambara ya ku itariki ya mbere z'ukwa 1990 kugeza uyu munsi wa none. Inkotanyi zifite ubutegetsi, ubwicanyi uko bwagumije kwibasira Abanyarwanda batandukanye cyane cyane mu bwoko bw'Abahutu, buza no kwibasira Abatutsi, noneho bukomeza no kwibasira abacikacumu b'Abatutsi, n'uyu munsi wa none bakaba batorohewe, ndetse bukaba bunibasiye n'Abatutsi b'Abanyekongo b'impunzi bari mu gihugu imbere, bicwa amanywa nijoro mu nkambi. Tukaba twongeye mu by'ukuri kwamagana bikomeye ubu bwicanyi bukorwa na DMI na Kagame n'utwo dutsiko twe twabicanyi, twibasize impunzi yakoresheje mu ikinamico rikomeye, bakazica kugeza aho izicitse ku icumu bazijyanye muri izo nkambi none bakaba bazikurikira mu nkambi kuzirimbura amanywa n'ijoro. Bavandimwe inshuti mwarimu dukurikiye rero nagira ngo ndangize mbashimira kandi mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana. Murare aharyana abari ku manywa, amahoro y'Imana abane namwe.
Urakoze cyane inshuti musonera. Twari twumva ikiganiro giti Major Rutayomba DMI mu kwigamba ubwicanyi no mu kubeshya, aho twabonye ukuntu kuri radiyo itahuka yavuze amahano, akavuga amahano agasetsa abatari bakwiye guseka mu by'ukuri, kuko yari amahano gusa ariko bikarakaza abantu benshi harimo abamuhamagaye kuri radio LSP, hanavuga nka Murindabi akaba yamuhamagaye noneho rwose akamukuramo information nyinshi cyane. Kabone rero nubwo waba waragiye muri DMA y'uburya abazi kubaza iyo bakubaje nyine ugeze aho nyine ukareka kubeshya, kandi rero twabibonye. Dushimire abamubajije, dushimire abagize umujinya usobanutse, umujinya ukwanga amahano. Tugaye kandi abicanyi, tugaye abakomeze guhisha ubwicanyi, bakomeje gukingira ikibaba abicanyi, bakomeje kubuza ukuri kujya hagaragara kugira ngo abashavujwe n'ibyabaye mu Rwanda bose bagerageze bumve baruhutse gatoya, aho abakoze jenoside bose baba bakoze jenoside y'Abatutsi, baba bakoze jenoside y'Abahutu, bashyirwe imbere y'ubucamanza, ariko cyane cyane ikigamijwe kikaba ari ukugira ngo ukuri kujya hagaragara, ukuri kunga, ukuri komora ibikomere. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe wabagezagaho kino kiganiro, mukaba kandi mwari kumwe na Jonathan Musonera, inshuti mwari muduteze amatwi, naho ubutaha dukomeye rwose kuri urugamba rwo kurwanira tuzabikomeza. Ibitutsi n'iki cyose ntabwo ari byo bizigira bitubuza habe n'umunsi n'umwe. Ijoro ryiza rero aho bukeye, akazi keza, nako ibitotsi byiza nabinyuranije. Ijoro ryiza aho bwije, nimugire ibitotsi byiza mu rutimana, naho bwakeye akazi keza, muhahe mugwize.
Shabuka, 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 shab Shabuka, shabu, jaku murima, wani.